shankisupplier.com.
Mapepe sema chakisa.
Wewe
mamba pano
mpia. Esana tu
blandi.
Ena kuenda kama blandi.
Tuende kama chiafu.
Estaglefu blandi.
Epa mpaja.
Echafu echafu pindo kikosi. Kabase olizaina.
Food you on the mix.
Yani yaki blessi. Itapata pesi anda tumia. Na wanangu yani yaki blessi. Itapata pesi anda tumia. Na wanangu yani yaki blessi. Itapata pesi anda tumia. Na wanangu yani yaki blessi. Itapata pesi anda tumia. Na wanangu. Wanangu wanangu siwa pingi wanangu. Chenshi na umashe magumu wanangu. Wanangu wanangu siwa pingi wanangu. Chenshi na umashe magumu wanangu. Wanangu wao.
Achanki the Benesma.
Hey, my shark body, my shark body, my shark body, my shark body. As in my Tabatana, the Tabuzan, Wigan Matos, Wigan Masawana, Nabuzana, the Tabuzan, Wigan Matos, Wigan Masawana, Ilana, the Tabuzan, Wigan Matos, Wigan Masawana, Gomsina, the Tabuzan, Wigan Matos, Wigan Master, over two, still a poor, and I should not forget it. It's a Kelly Master, and they lay in the key. As in my Tabatana.
Familia, but you never check you. But you're a real cat, you're gonna go back on.
sao bigwa nyungu Suita kwaje kwa manja ino champion ngumeza na sabu Mapepe dusha mwachia kipepeo
ShankySupplier.com